call me.
Kaka Empire is the lifestyle.
Hello? Hello?
Kama si pesa ukadil guda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, 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 buda don't call me. Don't call me.
Fijasho imwagiki, nana wax na kia BD. Business ni pesa, feelings pele kia BB. Jesus nyombedo, tutaribu urafiki. Believe me, italeta unafiki. Hustle gang, kabla niende juju kwa baba. My boy wangu backlift wako juju ya jaba. Ukigusa pesa yangu buda nda kutendea,
kutendea.
Kama sio biz buda bado tembea. My boy nasema I'll prepare a table. Waone ni kidish. Rappers wako dead. Ana make moves and let me na wish. Kwa public myself, kwa DM matusi. No wonder peso bring jealousy na chuki.
Kama si pesa ukadil buda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si
buda don't call me, don't call me.
Na vile na whole notes, utadhani niko quiet. Wacha pesa yonge, usidhani niko quiet. Kona ikona paper cut, utadhani ni ya mjingu. Apo nje bank, ndio na wekanga mtigo. Another one, kali dana jua kaka. Akona key, energy. Ni a servant, na jina, ni a king. It's your biz, namba mteja. Squeezy league, buda major. Chinku nipe moja keja. Alafu check pewa. Sana ilikuwa na ndondo, kichwa ilikuwa na cornrows. 4 days in a row bro, enetaji rojo. Na hizi sio malow blow, wanajua una deal na top shatter. Badu ongei pesa, buda shatter.
Kama si pesa ukadil buda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si
pesa,
kama si
pesa,
buda don't call me, don't call me.
Hello? Hello? Ebu songa skipo? Hello? Oh, ati nikulipie tai? Ati red, wewe wacha bana.
Don't call me.
Hey, babe, mambo. Ukosoa? Eh, ati ya puja, tukutane ya puja.